Crazy.
Sometimes.
Yeah. Love is blind. Love is blind. Mahiri MC.
Liko tayari nkose pumzi au nikopo juzi ili usintose mkushi ni kupose ili wamini tu kuwa nataka tu wote mpaka mauti wako nijitoa mazima sikuitaji hata change lichotaji ni mapenzi ya dati kivipi niombe vingi wakati vitimbu ya viniachi kutwa nasari shetani ya pite ili zipite nyakati mateso ya moyo nayo yafike tamati nijitoa kwa kila kitu ili nkuridishe nafsi ila sikufaa kitu kama ujuavo neno times kioni hali kifu na macho na kikataa ndani ya liyomo kusadifu nafsi na difu siwezi kataa kwa sometimes I do miss you mapenzini shida siwezi kosa wajua pia ni ngumu kuzikwepa kama tone ya mvua.
Angavu, macho yanaona nuru, nafsi naishi upumbavu. Mungu Baba nisaidia ya mambo yananivunja mbavu. Habari kwangu kwa ubani, kwa upendo, chukua sifa zote wendo mama kwa mjengo. Ilianza kama love story, romance, maisha perfect sana. And your skin is so soft and sweet. Tabasamu kama pengo, kule mwanya, penzi lili nchanganya. Kanipa mawazo chanya. And you know, I can't live without you. That blood, that blood. Let me give it to you. Thamani yako kubwa. I'ma put the link on you. Pause, fast forward. Nini tatizo bu? Haya mbona maku. Umepanda uko juu. When what did I do? Umechange it's not you. You're coming home drunk. We do this your new crew. Wanatisha kwa nini? And I'm the one who married you.
Delila, 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 baby. Niko makini baby uruguza nini na ukona mimi kona uniamini na niko makini darem uruguza nini na ukona mimi.
Sometimes.